我连汤比连连安山呢，
安山呢，安山呢，连连安山呀，咪萨玛托罗。
我连汤比连连安山呢，
安山呢，连连安山呢，连连安山呀，咪萨玛托罗。
Oye, ubuhle bezinkomo maziphume sibaye noye.
Ziphume sibaye.
Uvele ukuthi angithathe imbazo yami nayo.
Ngithathe imbazo yami.
Oye, ubuhle bezinkomo maziphume sibaye noye.
Ziphume sibaye.
Uvele ukuthi angithathe imbazo yami nayo.
Ngithathe imbazo yami.
Uvele ukuthi angithathe isiphamo sami nayo.
Ngithathe isiphamo sami.
Uyedela ngendaba zasegoli wema
yekhomi bashimali yami yami yashiwazifele
yedela imfala eminye bathe kanti entonga yavala amehlo ndoda mhla uthatha umfazi.
Yeah.